na ndumba uweze kuvuma.
Vijana janga peni msilale,
bunge ni mikanda.
Sokoni paka kule magengeni,
bungeni paka kule mashuleni,
gereji paka kule viwandani.
Kaza
neni, mademu na mameni, dufukuza limbukeni. Elimikeni, finalu za eni, msogope deni, mlolala mkeni.
Vijana fungeni mikanda,
mbushire, mbushire.
Mabinti fungeni mikanda.
Jitume upate mshiko, yani piga be.
Bado tunapanda, isheria pada panda, mkene cheni gitanda, mlo atonzi ya panda, joni kwa makamanda.
Guys, never lose hope, come on.
Check it out, Timber.
Check it out, Timber.
Lama.